It's platinum.
Kanyaga kana pigo za unafiki. Kanyaga kama mbea sio rafiki. Kanyaga kama fisi anaroya usnichi. Akulishi akubishi kwa ni vipe. Kanyaga waze wa shobo kudandia. Kanyaga klabu bomba umabia. Kanyaga slay queens vipisho vya bandia. Ukivipa hayeti madaivi na vimbia. Usushi, kanyaga, mashemu fake, kanyaga, nuksi, kanyaga, kudadade, kanyaga, mawifi, kanyaga, paka maex, kanyaga, mikosi, kanyaga, oya kanyaga,
kanyaga, kanyaga, kanyaga, kanyaga, kanyaga, kanyaga, kanyaga, kanyaga.
Kama unalicheza zangu
kanyaga, kanyaga.
Wale wakuda wadaku
kanyaga, kanyaga.
Yeah, kidaku daku
kanyaga, kanyaga.
Wajue isi namba chafu.
Squeezy watu wanataka money. So mikimu itaku posti
kanyaga.
Kunitumia mipicha pigo gani. Eti basi denku posti.
Oh yeah, yeah.
Kadisa rusi kuchanga changa
kanyaga.
Wakati mwenyewe na majanga
kanyaga.
Sina godoro, sina kitanda. Eti nkuchangie kodi kwenda kupanga.
Kama butila mugambo
kanyaga.
Wafuruga mipango
kanyaga.
Waze wa insta michambo. Eti baby niunge bando
kanyaga.
Uzushi
kanyaga.
Mashemu fake
kanyaga.
Nuksi
kanyaga.
Kudadade
kanyaga.
Mawifi
kanyaga.
Paka maex
kanyaga.
Mikosi
kanyaga.
Oya kanyaga.
Kanyaga, kanyaga. Kanyaga, kanyaga. Kanyaga, kanyaga. Kanyaga, kanyaga.
Kama unalicheza zangu
kanyaga, kanyaga.
Wale wakuda wadaku
kanyaga, kanyaga.
Yeah, kidaku daku
kanyaga, kanyaga.
Wajue isi namba chafu.
Usiku wa tulali tunakesha kama pu.
Leo leo
tena wape nambari kama wao paka simu wako.
Leo
usiku wa tulali tunakesha kama pu.
Leo leo
tena wape nambari kama wao paka simu wako.
Asa timba timba timba
timba.
Wanangu timba
timba.
Wagula kushoto
timba.
Kula kulia
timba.
Asa timba timba timba
timba.
Oya wahuni timba
timba.
Kama unasikele
timba.
Chinja kabisa kele
timba.
Keep